era anya amaka ọkwa maka mụ onye njọ dị ka m ka iji wee bịa n'ụwa wee buru ọnwụ wee nabata ọnwụ. Letter of St. Paul to the Philippians chapter 2 verse 1 following. N'agbanyere na ị nọ n'elu Chukwu mana ị napụrụ onwe gị ebube eze gị wee bịa n'ụwa ka isi n'ọnụ a wee dubata anyị na ndụ ebe ebe. Dadụ ịdalụ da nke na-agwode na-agwode. Thank you Jesus, thank you Jesus. We can't thank you enough for this powerful sacrifice. Eche agnuzeyi eche kwitọn spekata mnde na-ekwe nwatulu nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa.
Mere anyị amaka mere ka mma n'ịbịara wee nwara m
na-agwode
ike na-agwode ekele m gara gị.
Thank you Jesus.
Anyị na-ekele onye kwuru si n'ozugbo nyere ọnọdụ m adoration nyere ọnọdụ m adịghị mma ike mgbe ike gwuru obi m eguzo na-ekele gị odogwu n'agha
ike na mma ọbara odogwu n'agha nke ị mere ka mma odogwu n'agha ike gbara ọbara dike na gba ọbara eze m nke ị mere ka mma odogwu n'agha.
Ọ bụ ọbara ka eji wee nwere onwe anyị. Isaiah chapter 53 verse 4-5 by his stripes we are healed. In 1 Peter chapter 2 verse 24 by his wound we are healed. Because of this sacrifice, we are loyal to you. Oh, Yahweh Sabaoth.
Sacrifice of praise. Thank you, Savior.
Thank you, my Savior.
Thank you, my Lord.
Thank you, my Lord.
Lamb of God.
Lamb of God.
Sacrificial Lamb.
Sacrificial Lamb.
Body and bearer. Shaking our glory.
Our body and bearer.
Christ's physician.
Divine physician. We salute you. We salute you. Carry go, carry go, carry go, carry go.
Odogwu.
Dike na sude. Ọnwụ ịnwụrụ adaka ọ ka anyị wee nweta ndụ ebe ebe. Ọka maka afụfụ a ka anyị jibụla onye ụwa ọma. Ịsakọ tọrọ ndị ajọta ebe snaị ịtala afụfụ a ka anyị wee bụrụ ọgaranya. Kedu ndị ogbenye n'ebe a mbụ dị otu abịa a na-aja gị mma Chukwu nala ekele. Kedu ndị ụchọ ọgbọ ka na-eso ya lị makụọ ọbara makụọ ọgwụ obi ndị ọbara bụ ọbara mbụ dị elu. Nke ọ mere ọtọka
dike na gba ọbara odogwu n'agha nke ị mere ka mma odogwu n'agha. Odogwu amarube odogwu n'agha nke ị mere ka mma chimo.
Odogwu kwụrụ ụgwọ njọ na-enu ebe a na-akpọrọ gị isi a na gbughere gị mbela anya. Ụmụ Holy Ghost Adoration na-ebetara gị akwa. Anyị si gị na-eme maka ọnwụ nke ịnwụrụ anyị isi n'ọnwụ a wee kwụọrọ anyị ụgwọ njọ anyị.
Ọkwa n'enu obe ka ị kwụrụ ụgwọ m n'enu obe Calvary. Opane no beke kurugomo no bekavari. Opane no beke kurugon chamo no bekavari. Opane no beke kurugomo no bekavari.
Talo. Carry my sin darama, she kete lebo ya darama, sekin darama, nure musin darama, indaraba makuri maski, kuyanda ya masimiri, yinda ya ma, nira masan darama, kiri mashiki diribu, yarama, yarama sandurubu indarama,
Oh, what a dick of a word, a gong. What's the kid about it? I'm not here. What's the kid about it? Now, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because Christ has paid our price. Yes. We are free indeed.
Our freedom came from cross. Our freedom came from cross. Our freedom came from cross. He has paid my debt. He has paid my debt. On the cross of Calvary, Jesus paid my debt. Brought victory to me. Oh yes, I am free.
I am free indeed.
We are free.
If the Son of Man sets you free.
We are free.
Child of God, we are free indeed.
It comes from
the cross. All things has passed away.
We are free.
Wave your hands unto the Lord. You are free indeed. Christ has set us free.
We are free in Jesus' name. Oh, we are free in Jesus' name. No more sorrow. No more sorrow.
We are free indeed. Bodos on the babe. Chipu dalo de me, thank
you.
Oh, let's see if we do. Dalo no ono, daddy pugugo. Hey. Onye kane ma kache. Che papa na kocha Jesu. Emere Jesu akache ma kage. Anamayo, Kawan Jaku, Renobe, or one would get over what I can support. No, what I can support, I want to go. Apart to your lawyer, apart to the bed, I don't want to Anuma boy kapa, ikapa yelo. Ikama, puje sona rompe wani emo de timetoli aka.
in Gospel of Mark chapter 5. Jesu wetie onye metụrụ m aka maka na ike apụgo m n'arụ, onye ga-etinye aka n'apa. Kedu ndị ngwụrọ n'ebe a? Kedu ndị gburu isi? Kedu ndị na-achọ nwa? Ibu kansa, ibu fibroid, ngwa manye aka n'apa. Ike apa bịa.
He has done what no man can do for me.
Yes, no man can do it for you.
He has set my soul free, fill my cup with favor. He that comes in the praise I saw the Lord shall never ever go back, remaining the same again. A woman with issue of blood came to him with a faith like a mustard seed. Touched his garment and she was made whole. My healing and my salvation comes from the blood of Jesus. Oh, what a wonder-working God. Reliable Father,
my reliable Alpha Father, Domain. You change it not.
Lion of
Malachi 3:6, you change
thank
it not.
Thank you, Jesus.
You are the Lion of the tribe of Judah.
Yes,
Lord. Oh, God, what's up, Baba? Yes, sir. Oh, Master Jesus.
Mayana baya, we let it be your cardio. We saw you cool, we be so easy now. Yes, we chop it up, then we read it in a room. A fire for a more, a bad Jesus, you quarry. And sin and bob when you're not so man, and I may make us see.
Letter to the Hebrew chapter 12 verse 2. Our consort say, looking unto Jesus, he is the author and the finisher of our faith. Obiyamu longo makanye, legidi anya, aje mwembamwe, ike adikonya mwine lanya. Negide zenige, moderation, negida. Negida is Jesus. Negida can I go? 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Transformation by beholding. Again, one man way. Dick on your feeling. Oh, now what here? In the book of Exodus, Moses. O kilisi ebu benya umu Israel ale nemu ya anya niru
kinwa chineke lekwa sezeli wanyo
maka nebu bia nebu ya mama
ika okandara kena dotu kumbaza nyo kena dota gamira nyo soya bukwezo titae onya mumame onye bubemo apale kelu sayadi kwa soga ugie soye nwero kukwege nete ngozi.
ataka ile ko Jesu
anele akai mama kawela
ika pasia kawena
ike monso bala nudu ngozi gi
kai je ne ba na jendozo akaru go ga chake ile di ana akaru ga chake
ochi go dawo na
ndo ochi go dawo na ndo Colossians chapter 2 verse 14. He can slow the record of the charge against us and took it by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. Colossians chapter 2 verse 15. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. They were embarrassing who could have been. But can I just over the conqueror? In 1 Corinthians 15:55, he conquered death. And the scripture says, oh death, where is your sting? For the death is swallowed up in victory. And in 1 Corinthians 15:56, the scripture says, thanks be to God who has given us victory in Christ Jesus. And in turn, in heaven, the merit that he can do for
us. Just in the end, only to Saraka Lube, Macam. Forgive me, who runs up with a maduo. I come and give you a gibu so as you can do. So many give me a good job on the baby.
Oh, good job on the baby. Yes,
sir.
Sandara Makuri Maskinderebo Yarama Kasunderebo Yirima Sandarama Yirama Kakuri Maskundurubo Yandarama Mama Shire Makuri Maskundurubo Kuri Maskandarama Yandarama Makuri Ma Yandarama Makuri Maskinderebo Yandarama Oh! Ukwebe Epo Ugwansa Ugwansa Davan Ukwebe Hey! Eche Agnus Dei Eche Kutolus Pekata Mundi. In Gospel of John chapter 6, in verse 68, our brother Peter replied, oh Lord, to whom shall we go? You have the message of eternal life. Only when the back can you get you? Up and give to who can do a baby. Oh, Peter Ibonia Gosi Ragosi. Omo na ni sile beje so no po ambe kani keje onya kani gaba
me wanturu kechukwu onye nwuru ne nobe onye ne kpochapu jokwa oni keni ne di no baka ya onye meri mai
onye meri onye amara no onye meri ni wulo amu ne dole kai wan wan do ebe
ebe were go gugu
Jesus
uru no kwezi
iko gugu bia Jesu Yaraba, Yaraba,
Yaraba,
Yaraba, Yaraba, Yaraba, Yaraba, Jesu Yaraba,
Yaraba,
Yaraba, Yaraba, Yaraba,
Yaraba, Yaraba,
Yaraba, Yaraba, Yaraba, Yaraba, Yaraba, Yaraba,
we cry, O Lord. Do not let us down, Abba Father. Do not let your people down. I'm going to go to the house. And to live to God through Jesus.
Okay, Lord.
I'm going to go to the house.